The Groove Squad. The Groove Squad.
Tumekuja kuwashika with the Kendal ladies chilling with the Groove Squad DJ. DJ, give me the beat.
One of them bounce tracks. Yeah. Professor Jizz on this one. You know we're good.
Kindergarten mpaka chuo kikuu downtown kwa machis na masista tu mikono juu hapo vipi
hapo
vipi
hapo
vipi
hapo
vipi magharibi mpaka nyanda za juu kanda ya ziwa kaskazini mpaka east super I'm coming through hapo vipi
hapo
vipi
hapo
vipi
hapo
vipi
hapo kat chembe kidev lazima ukae na chana zaidi ya wembe kama mwerevu si shangai misi kiongozi na piganiyo kombozi na kaba kooni zaidi ya jinamizi kwenye njozi nasaka haki sio kilio cha somaki machozi kwenda na maji hiki kipaji sio bahati akili yangu sio uwanja majaribio neno langu linaongeza faraja kwenye video nafikiri nifike sisemi tu nisikike jasho langu linafanya malengo nifanikishe niko tayari kwa heri ama kwa shari jino kwa jino kumwaga mboga na mwaga ugali maisha yenye kamari hatari ndani ya safari kichwani vina kama mchanga wa bahari huni mwimiri wangapi na wabashiri na kuwavisha mataji kwa vina vya tafsiri
kindergarten mpaka chuo kikuu downtown kwa machis na masista tu mikono juu hapo vipi
hapo
vipi
hapo
vipi
hapo
vipi magharibi mpaka nyanda za juu kanda ya ziwa kaskazini mpaka east super I'm coming through hapo vipi
hapo
vipi
hapo
vipi
hapo
vipi
ili nifanikiwe na itaji marafiki ili nifanikiwe zaidi na itaji madui mkononi sina tatu bali na alama ya ndui mtanzania namba moja majungu haja sumbui mchaka mchaka na kimbiza kilo pande simtumikika pili ili chat yangu ipande dead off my shoulder gome na vuka boda muda unazungumza wamia hapati moja kodi kwa kodi pa beat mebaki story kama zama za mtikida na seda za gabachori na ishi biashara daima sogopia sara na mara kwa mara hibu sara wepusha madhara na poza nile kama na his cha moto napokea matatizo yangu kama changamoto nipo ili nife na nena bila kificho na itunza heshima yangu zaidi ya mboni ya jicho
kindergarten mpaka chuo kikuu downtown kwa machis na masista tu mikono juu hapo vipi
hapo
vipi
hapo
vipi
hapo
vipi magharibi mpaka nyanda za juu kanda ya ziwa kaskazini mpaka east super coming through hapo vipi
hapo
vipi
hapo
vipi
hapo
vipi
your little antics, all your sneaky ways and your little smart tricks. Don't you know that me was a player for your men, babe?
All the games that you playing, them and that come to me.
When me met you, girl, you didn't have a penny to your name. So call on me time to take away all your pain. Know your ex-boyfriend in that you're thinking, whether stay with the love child is not a real thing.
Think hard about your principle. The choice you're making for now could be critical. Just remember, be wise when you're choosing. In the long run, it's you who abuse me.
Like mifuki na amisi jifungi na weka shida chini na tupa mikono juu ba 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 banjuka tu ba 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 banjuka tu ba 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 banjuka tu na weka shida chini na tupa mikono juu ba 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 banjuka tu mina come through niki rap to my 1-2 na kwenye club watu wana dance to jomino kwenye track majabu beat wazim sauti ya dhahabu. Unatakaje ma? Welcome to Bora, sura ni nice. Ish, I'm the bumps. Najua nimewakwachu, najua leo lazima watu wabanchu. Chafuke kwani nini? Wanauliza tutasifu happy mpaka lini? Sisi tuna shida zetu, tusikize zako kwa nini? Wacha nishike drinks nikicheki warembo hivi. Tuangaliane, tusalimiane, hizo namba za simu ndio tubadilishane. Ni vile tumejuana leo tu, kwa hivyo leo dude tutainuka tu na kuruka tu. Banju kaju, life ni fupi na misi jifungi, na weka shida chini na tupa mikono juu. Banju kaju, banju kaju, banju kaju, na weka shida chini na tupa mikono juu. Banju kaju, tutumejuano umenibamba ni aje. Situende hivo unionyeshe mjane, si uongo, hiyo keja yako ni safi. Nikaribishe, nyosani juwe ni aje. Na suna jua leo nimekama na gare, na inafaa ilale ndani ya parking. Nimebonga mbaya, malkia nisamehe. Nivenye hiyo keje na nishikishanga pepe. Inje na ndani kila kitu ni deadly, lakini na hopa inanga wageni wengi. Juhi game ni boka, sio soka. Story ya watu wengi kwa uwanja na ugopa. Nikusho safi le tutadu, hizo vitu tutazikuta tu. Plani na mashits tukizitupa juu. Meni yuma juu zimekushika. Ruka tu, banju kaju. Life ni fupi na misi jifungi, na weka shida chini na tupa mikono juu. Banju kaju, banju kaju, banju kaju, na weka shida chini na tupa mikono juu. Banju kaju, ruka tu, banju kaju. Life ni fupi na misi jifungi, na weka shida chini na tupa mikono juu. Banju kaju.
If you feel what me say, put your hand up to this. You know it, you show it.
We're Zinduka.
You know it, you show it.
We're Zinduka.
Nataka fikira zimepungua ni kucheka tu, shida zinapungua ni kujitenga tu. Pewa ngiri hakuna kumia hapa, cheka zaidi hakuna kulia hapa. Jua ni kali baridi imeenda, watu wangu wa nguvu na wanapenda. Kimaisha kikazi na biashara inafana na changamka vibaya. Nimeamka na nashukuru sana, itime yote kwa pamoja na nyinyi. Siwezi kuangusha, tembea na mimi. Tukifika chali yangu nitakushtua, nishike nywele boss umechanuka. Na karibu place kwenye inaitwa Zinduka.
You know I'm crazy over you. ulichokifanya siwezi kusema nasikitika, si mara ya kwanza au mwenzangu umeshaamua. Wasema chai na chumvi, chakula hiki kinasisimizi, ni bora uwe mkweli. No, ni bado na dai, sidhani sifai, na wako wengi wataofurahi kujua siko na wewe. Single, single, single girl.
Sema nitarejea, mama nitakuletea, siro kusemea maradhi utajiletea, utapotea. Usiwaze sana, najua roho inauma dunia. Kaza moyo, rasta nyama tatekea. Vingapo sasema tugomani tunashangaa, tunabaki kuona tu hawa wawapi, hawa hawa wawapi, hawa wanakapa waga, wanakaka nyagwa. Basi takuletea, fanya kulizomea, kama nitajitetea, nitakuletea.
And you're still in the mix with the Groove Squad DJs, DJ Tony Kwenye mix. We're doing Kidogo Bongo. At this time, I want to take the time out to welcome you guys to Dallas, Texas. Ladies and gentlemen, this is going to be huge, huge. Inferno 2008, courtesy of the Kenda Ladies, alongside some of the best entertainers on the scene. We've got some of the best venues. We've got 4 days non-stop entertainment. We want to bring you guys down here. We want you to have the best we've got to offer, and trust me, we will not let you down. Join us, Dallas, Texas, Inferno 2008, May 22nd through the 26th, Memorial Weekend. You know how we do. Let's go.
Sala na kuwa kabila, ya kola nyofe na kwa sima. Na yeka kimugambe we kulide, apuleke kwe we tikidide. Bigula kabina nga solume, dansi pulo oji chankalanye. Aba swami bona bachimanye, tikwa wa simanze. Biku, biku, bigula. Siniga, kachova sikwa wa sikwewa. Oji manye vyange vye vidyo. Agogo tuwa toba sembelera. Banonya kubu za teba sasira. Tomba wala nyokwe. Pachakuzi bako kwe. Biku, biku, bikula.
Tunaweza kuna kwanza kitani. Tune baby tu pa tupate matani. Leo kuna chaku kukanga ndani. Wacha ni kulip toka kwenye neck, back, lips, mpaka kwa hips. Si ati kila saa ni kiku undress. Si ati kila saa ni chaku caress. Si ati kila saa ni mambo ya sex. Si lazima, si lazima. Najua baby wewe unataka. Pia mi matime uwaga nataka. Lakini leo maze misijisikii. Ata mi maze kichwa kinauma. Tumbo pia nasikia kisokota. Na kuna venye nasikia kukaokota.
Si lazima tutu, tunezenda home na tujitu. Si lazima tutu, tunezenda home na tujitu. Si lazima tutu, tunezenda home na tujitu. Si lazima tutu, tunezenda home na tujitu.
Ati, ati nasikia kukaokota. Ngoja kwanza nfue imbota. Si lazima tutu, tunaeza enda jake tuka chill tu. Na huku mina jidu, na huku mina jidu. Kwa kona, nikikucheki tu. Kasi jisikijo, tunaeza bonga. Wanasema gamai ndo afrodizi ya kutosha. Nikiangalia trout wivi numetokwa. Tuko story yako wedisha kuangotha. Itakuwaje jo stories kikatika. Imovie tunacheki jo manze ikiisha. Kwanze umini umeva manze inamaliza. Nataka gusa lakini jo staki. Nataka kulala jo kusha nkua shati. Tenemdesho kibaba jo sinabahati.
Tunezenda home na tujitu. Tunezenda home na tujitu. Si lazima tutu, tunezenda home na tujitu. Si lazima tutu, tunezenda home na tujitu.
Karibia ma, karibia. Pata tot, bamba bia. Tari, nisha kwambia. Sio lazima ntaingia. Nile day ya kufurahia. Hakuna changono ni mziki na gate. Mimi na we, hadi ngware. Kata kiuno, kila kiungo. Pata mdundo, ruka bed ma, ruka bed. Mwazi wanukia, mami wafutia. Macho yako pia, piduka tu. Tingisha tu, angusha tu. Weka tu, wacha tu.
Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia, now stop. Drop on the kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia, now stop. Drop, drop, drop. Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia, now stop. Drop on the kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia, now stop.
Kila kitu mufanyaga joga kushoto kulia. Tanki nda studio njia mbili mutumia. Nafsi ya nonini waga meganchua mara mbili. Pande mojo kubalea mi pande ingine na kata kamili. Bada chon kwa nantuta kufanya kazi kwa ofisi. Ndoto hii pande ingine ikanambia joja nte mziki. Ndiyo mana kwa igari jota npata metulia. Nimelean back mkono steering yangu ya kulia. Mkuu kushoto breaks in case kini tutumia. Kwa stage kuna pande ya kulia watu wamesinzia. Miuge uka naenda pande yangu jua kushoto. Alafu nambia jama ebu njone hizo mikono. Bibi lazima pia mkwe na angu wa kushoto. Salo akulia juwa na dai niko msoto. Na naipendaga nikiekele aga. Nikisongeza aga. Kushoto kulia na.
Kushoto kulia na. Kushoto kulia na. Kushoto kulia na. Stop. Drop on the kushoto kulia na. Kushoto kulia na. Kushoto kulia na. Stop.